Ladies and gentlemen, this next song comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika nakupenda malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika nakupenda malaika. Nakupenda malaika, ningekuoa madiwe, ningekuoa dada, nashindwa na mali sina we, ningekuoa malaika, nashindwa na
Ninge.